Jehova uthando lwakhe wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa wayithwalisa usizi ukuze mina nawe siphikelele ukungene zulwini siyabonga baba Jehovah, Ikebo, 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 Ikebo,